pado mkawago mutu ya nguvu the muku yani kila nkijaribu namba moja ikae kila nkijaribu namba bila ikae kila nkijaribu namba moja ikae yani kila nkijaribu namba bila ikae na drive guta naenda kuzisaka do maisha viti vita very big wall shika mili mia usishike mo paka salimia ukiona battery low nimekosa number one tipigi po check another one pili pili moto siku mbaya wanaona so sweet kunicheka low but they don't know sometimes najiuliza baba why mambo mazuri na run away from lakini baba mina kuami najua kwamba we ni Mungu baba tena ya the master king. Kama vita tunapigana na saa kupata mboga ugali tuwashe na taa moja na mbili zinanikata sitowacha kutafuta yani kama vita tunapigana na saa kupata mboga ugali tuwashe na taa moja na mbili zinanikata sitowacha kutafuta yani kila nkijaribu namba moja ikae kijaribu namba bila ikae kila nkijaribu namba moja ikae yani kila kijaribu namba bila ikae ridhiki ni yetu langumu kokoto juhudi binafsi hakuna msokoto ni kama graph ina come and go baba good give me some more ndio kitu moyo inapenda success kama wali kila siku tuazisaka do do kutaka tufika pale yani kama vita tunapigana na saa kupata mboga ugali tuwashe na taa moja na mbili zinanikata sitowacha kutafuta yani kama vita tunapigana na saa kupata mboga ugali tuwashe na taa moja na mbili zinanikata sitowacha kutafuta yani kila nkijaribu namba moja ikae kila nkijaribu namba bila ikae kila nkijaribu namba moja ikae kila nkijaribu namba
I'm